kushuke la blue. Na kwenda kwenye enga na chupa tolo la blue. Nangia bafuni na shika mswaku wa blue. Na bada kubram na piga pomba za blue. Natoka getini na chukwa gari la blue. Oh you are Cali, tanipa tabu Mr. Blue. Moja kwa moja na check begi la blue. Kwenye beri la blue, kuna ma blue blue. Na zip ya kushoto, kuna mawani ya blue. Na tukona tinga, na kwa nimemechi blue blue. Tuofewa many beeps, simu yangu wani blue. Kwa mbani chaji omax, muda wa klabu. Yosa gari la blue, paka klabu. Babla dani, mchena check my sister goose. Na badhi ya maduwa mepiga pamba za blue. Wana nipa high, hello Mr. Blue. Kwa mapake donta na chomoa blue blue. Letika matulipo special from Mr. Blue na. Sileo inapata tu ma Red Bull. Simo aneshek, midungo toka mayu. Oh, ane dancing fresh in ami na mtunza blue. Macho sasa ya na amcheck sister do. Na dunilo man, papaki topu cha blue. Nenda kanunga nishia mwambe na ito Mr. Blue. Neta pata kubali nita kukatia blue blue. Pick up pamba za blue, come on. Na demu wangu atapiga pamba za blue. Kini sachi fukoni nitakuwa na blue blue. Hey blue, say blue, what a blue. Kini kuta club mepiga pamba za blue, come on. Na demu wangu atapiga pamba za blue. Kini sachi fukoni nitakuwa na blue blue. Hey blue, say blue, what a blue blue. Ata nikiwa home napiga pamba za blue. Ata rangi home mepiga rangi blue. Of course ata perfume natumia image blue. Yes, yes, me Mr. Blue. Ya post mine check pictures of blue. Now many check your music. How they put blue. Anyway, yeah, me that's a shesh up when down then a club. Baby, you put them on the fuck it's a put your blue. Yeah, I can pick your pass. Cash and let ya do. It's good all I got and body. Mem got ya blue blue. What you bring your body? What the macho do? Granny short on me come on a hope for Mr. Blue. DJ SMA, AKA Mr. Blue. Now pick on a Madusa, baby, your blue blue. Now let's get home. Now be MW. Club na madei mubomba. Alafu mzeni mekula bamba. Nipo mitungi na yumba yumba. Tembele yangu na kisomba. Niwe club na madei mubomba. Alafu mzeni mekula bamba. Nipo mitungi na yumba yumba. Tembele yangu na kisomba. Sema Bukini kuta club mepika pamba za blue. Come on. Na demu wangu atapika pamba za blue. Kini sachifukoni nitakona blue blue. Hey blue, say blue, what a blue blue. Kini kuta club mepika pamba za blue. Come on. Na demu wangu atapika pamba za blue. Kini sachifukoni nitakona blue blue. Hey blue, say blue, what a blue blue. Chifukoni nitakona blue blue. Hey blue, say blue, what's your blue blue?